Essuula eyasatu. Era olikola ekyoto eky'okwoterezangako obubaane, olikikola n'omuti ogwa sita. Obuwanvu bwakyo mukono n'obugazi bwakyo mukono kiri enkanankana enjuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo mikono ebiri. Amayembe gaakyo galiba ga muti gumu nakyo. Era olikibikkako zaabu ennungi waggulu waakyo n'enjuyi zaakyo okwetooloola, n'amayembe gaakyo era olikikolako engule eya zaabu okwetooloola. Era olikikolako empeta bbiri eza zaabu wansi w'engule yaakyo, mu mbirizi zaakyo zombi ku njuyi zaakyo zombi kw'olizikolera. Era ziribeera bifo bya misituliro okukisitulirangako. Era olikola emisituliro n'omuti ogwa sita n'ogibikkako zaabu. Era olikiteeka mu maaso g'ejjigi eriri okumpi n'essanduuko ey'obujulirwa, mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa kwenaasisinkaniranga naawe. N'alooni anaayoterezanga okwo obubaane obw'ebiwunya akaloosa buli nkya bw'anaazirongoosanga ettabaaza anaabwotezanga. Era Alooni bw'anaakolezanga ettabaaza akawungeezi anaabwotezanga okuba obubaane obutaliggwawo mu maaso ga Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Temukyoterezangako obubaane obulala, newaakubadde ekiweebwayo ekyokwokya, newaakubadde ekiweebwayo eky'obutta, so temukifukirangako ekiweebwayo ekyokunywa. Era Alooni anaakolanga ekyokutangirira ku mayembe gaakyo omulundi gumu buli mwaka, n'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'ebibi eky'okutangirira bw'anaakikoleranga eky'okutangirira omulundi gumu buli mwaka mu mirembe gyammwe gyonna. Kye kitukuvu ennyo eri Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, bw'onoobalanga omuwendo gw'abaana ba Isirayiri ababalibwa mu bo bwe benkana, ne balyoka bawanga buli muntu eky'okununula emmeeme ye eri Mukama bw'onoobabalanga, kawumpuli aleme okubakwata bw'onoobabalanga. Kino kye banaawanga: buli anaayitanga mu abo ababaliddwa anaawanga ekitundu kya sekeri nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Sekeri emu yenkana ne gera 20, ekitundu kya sekeri okuba ekiweebwayo eri Mukama. Buli anaayitanga mu abo ababaliddwa bonna abaakamala emyaka 20 oba kusingawo anaawanga ekiweebwayo ekya Mukama. Abagagga tebasukkirizangawo, newaakubadde abaavu tebakendeezanga ku kitundu kya sekeri bwe banaawanga ekiweebwayo ekya Mukama olw'okutangirira emmeeme zammwe. Era onootwalanga ffeeza ey'okutangirira ku baana ba Isirayiri n'ogikoza emirimu egy'omuweema ey'okusisinkanirangamu, ebeere ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama okutangirira emmeeme zammwe. Mukama n'agamba Musa nti, era olikola ekinaabirwamu kya kikomo n'entobo yaakyo ya kikomo okunaabirangamu, n'okiteeka wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto, n'okufukangamu amazzi. N'Alooni n'abaana be banaanaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu, banaanaabanga n'amazzi baleme okufa, newaakubadde bwe banaasemberanga ekyoto okuweereza okwokya ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Banaanaabanga bwe batyo engalo zaabwe n'ebigere byabwe baleme okufa. Era kinaabeeranga kiragira ennaku zonna eri bo, eri ye n'eri ezzadde lye mu mirembe gyabwe gyonna. Nate Mukama n'agamba Musa nti, era weetwalire ku byakaloosa ebimanyibwa muulo ekulukuta sekeri 5 ne kinamomo sekeri 2.5, kye kitundu ky'omuwendo gwa muulo, ne kalamu empomerevu sekeri 2.5, ne kasiya sekeri 5 nga sekeri y'omu watukuvu w'eri, n'amafuta ag'omuzeyituuni emu. Era olibikoza amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako omugavu ogutabuddwa n'amagezi ag'omukozi w'omugavu, galiba amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako. Era oligafuka ku weema ey'okusisinkanirangamu ne ku ssanduuko ey'obujulirwa ne ku mmeeza ne ku bintu byayo byonna n'ekikondo ne ku bintu byakyo ne ku kyoto eky'okwoterezangako ne ku kyoto eky'okwokerangako ne ku bintu byakyo byonna ne ku kinaabirwamu ne ku ntobo yaakyo. Era olibitukuza okubeera ebitukuvu ennyo, buli ekinaabikomangako kiriba kitukuvu. Era Alooni n'abaana be olibafukako amafuta noba tukuza okumpereza mbwa kabona. Eroli gamba abana ba Isirayiri nti gano ganaabeeranga mafuta matukuvu ag'okufukibwangako erinze mu mirembe gyammwe gyonna. Tegafukibwanga ku mubiri gwa muntu, so temukolanga agafaanana nago nga bwe gatabulwa. Ge matukuvu galibeera matukuvu gye muli. Buli alitabula agafaanana nago na buli aligafukako ku munnaggwanga alizikirizibwa okuva mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, "Weetwalire ebyakawoowo ebiwoomerevu, sitakite, ne onuka, ne galabano, ebyakaloosa ebiwoomerevu n'omugavu omulongoofu, byonna byenkana obuzito, era olibikoza ekyokwoteza akaloosa akakolebwa n'amagezi ag'omukozi w'akaloosa, akatabuddwamu omunnyo, akalongoofu, akatukuvu, era olikatwalako n'okasekulasekula nnyo n'okateeka mu maaso g'obujulirwa muweme y'okusisinkanirangamu gwe n'asisinkaniranga naawe kanaabeeranga katukuvu nnyo gye muli. N'ekyokwoteza ky'olikola temukyekolerangamu mwekka nga bwe kitabulwa, kinaabeeranga kitukuvu gy'oli eri Mukama. Buli anaakolanga agafaanana nago okuwunyako alizikirizibwa okuva mu bantu be."